Seven riders, I got you.
Pistol
boy, Steve-O.
Awa.
Let's go,
Mr. Rewind.
Sina marita ndipo uwa lubanisa. Ukachada dansi bebe bama tangwanika. You make us proud, baby, when you dance. Niziba wale mapati fina kwa colors. That one, two, vina ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula. Vina ubalangize kabudula.
Ichi ni chako ichi.
Ubalangize kabudula.
Choka choka fendela pafupi. Chita monga mulipe maponzo mutupi. Ukarite mwaiche magazi ya jamanga. Osa kosa monga simenti pachilanga. Zipangeche monga ndiwe grupi. Jenga hali ese wene wapeza pafupi. Game ni na inti ya patili mukota. Zimbese che mushe pene ukaripokota. Jione sego feupi sama pokosi. Chenjeleza pano palibeba pongozi. Icho iwe chako na kaja kamutu. Chita monga muliko viganja momutu. Yaka kwendo na kaja kapansi. Benda gatufuno seluka mubasi. Fesi ya sila kairi terekota. Kwa sala chema fans kuinvela no ikonda.
Zina marita ndipo uwa lubanisa. Ukachada dansi bebe bama tangwanika. You make us proud baby when you dance. Niziba wale mapati fina kwa colors. That one, two, vina ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula. Vina ubalangize kabudula.
Young Pisto, Mr. Foco.
Ubalangize kabudula.
Shake it for me, shake it for me. I want to see you nani kane. Nifuna niwane paka nyula ya pakati. Elo po ilete au ilete na japati. Ah, mona big boy atamfya nebule. Na wo mubili ukwetete mafupa. Chonete bad monga wawine cheloto. Uchai popo kwata monga ukopa foto. Mwe ukonke la chibiki ni pangono pangono. Zani chole saka nchi. Zani chole saka nchi. Madansi ya uvina na gani zana vini. Shigaja big nyanshi na mwira na zaleni. Kaka panti nefini. Manipira na vateki. Atiniri hai ya paki sama dance. Zimalita kabudula. Tashuja
kabudula.
Iwe zina marita ndipo uwa lubanisa. Ukachada dansi bebe bama tangwanika. You make us proud baby when you dance. Niziba wale mapati fina kwa colors. That one, two, vina ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula. Vina ubalangize kabudula.
Mavu, bizo.
Ubalangize kabudula.
Kenzeleka festi ne kuona faso mwechenzo. Tiolela musana chika kwela dance floor. Hello chuoneka simple. Unaona kumuntu kumbuye wa madimpo. Chase gula mendo inefuti ya nyamu. Kanga kanyoni pa ulimbo. Natini ya mbepo chini usa tichilinga. Chitacha nyimbo zanga chikutini kufilinga. Chani kwila pakwanja noni dwanse la mutaki. Tambo ni dwanza chibomba ini manzi not hot. Numu fama biki paya cheka ni chibiki paya. Chilipe choice chienda na wamukaya. Wakai wakaso chaba ponyila kuwaya. Chika yambo enda chima chita na kumeka. Chienda na masere bubene wajawa mfeka. Nichi hati bleka wagai chiva washonga chichite vili ponse chikuru pari makwacha.
Hakufuna buju mitima ukuba. My lips like you ngati singa ya kukuba. Bend down monga ulibe mafupa. Wasala vali dry wafunika tumafuta. You got moves inga cobra ya zanda. Ni blanda only down to earth inga masanda. Ona maraivo ni trash muganda. I wonder why siva ona kutivali anda. Tie nayo nga batomi. Tilangize vo tilangiza osa mvilansoni. Yeah ajama picture umatuma kuma inbox. Beba shusha waone wachite indosi.
Yeah.
Wete nga wale tinamula.
Yeah.
Ewa cute in short kabudula. Ukavina machite chianyamuka. Wanyama tavali muvikwati wa baba mpula.
Zina marita ndipo uwa lubanisa. Ukachada dansi bebe bama tangwanika. You make us proud baby when you dance. Niziba wale mapati fina kwa colors. That one, two, vina ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula. Vina ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula.
Seven riders a catch.
Pistol
boy Steve-O.
Alpha.
Let's go.
Black Swag.
Seven riders in the building. Mr. J.
I see.
D-Coin. Sub-Z Dollar.
Sonex.
Chita mjizo
Machita chana po
Sky J
Flip Boys Empire Sale
I meet your bro JD Zone X I got you
One Touch Music Stereo on the beat Yeah, I love this Mysterio beat.